Nishike mkono, twende pamoja kama kisoja, ntakungoja. You got a right beauty, you got to feel my vibe. Baby girl, I could sing out of you. The way you do your thing, you blowing my mind. Your love motivating me to the top. Umenimaliza liza mi, takupa vitu vile tamu. Oh baby, twende pamoja mbele, mbele, mbele. Usiniache upweke, mbele, mbele. Twende, twende, mbele, mina wewe, mbele, mbele. Twende, twende, mbele, mina wewe, mbele, mbele. Future yange ni mikono jo, abalala fire burning. Olivo mwatani, yewe my honey. Beauty nge kuwede kundi sigalandi nawe. Avarunji ndagala na mundi bakabani kukwe. You're my love, yekwa teleza mulaini omukwano nga gusinge. Nga chinsinge, murugendo lwange nawe. Menawe miaka wenda. Haturudi nyuma watatuangalia. Mimi na wewe dia, tuliva amanyi tetwe sudia. Atugalani, tuera gumu kwano tuchari batini. Don't you worry, zegwe nina guchine changwe. You're my love, iye kwateleza mula inyomu kwano nga gunsinge. Nga jinsinge.